kunesikhathi la bengicinga ukuthi soze wahamba. Bengithi uyohlala nami forever and cherish every moment together. Elinye ithuba, ngimshele ngiyamthanda.